Music. Hands fiddle.
Why? DJ
I. Mama kamba wana nilo wa. Mama kamba wana nilo wa. Mama kamba wana. Mama kamba.
Pesa, sauti ya mitonyo Natafuta sio kibisho Wanga wanateseka Na kuchonga midomo Sijali na wafungia vio I make million, million The more you hate, the more I make more billions yeah. Witcher man, chili man Niko omane na kula zangu biriani Wanaroga upate kidogo Ukipata wanakuwa mbogo Kumbe wanakula mbaki sogo Na mwaka huu atutaki shogo Atu cheki na kima tu sijevuna mabu Ukikosa heshima ujue na kuzingu Mke na mpa pesa we unaleta mau Sa ukijilengesha nikikamata na u
Mama kamba wana nilo wa Kozi pene katapalo wa Mama kamba wana nilo wa Kozi pene katapalo wa Mako, polo Waimona abiona teile Mako, polo Waimona abiona teile I keep a distance. I cover distance. Oh, oh, I keep a distance. I cover distance. Oh, oh.
From the heart of entertainment, this is the best of the best.
Nakupenda manze wewe kuwa humble
Asante
Legend, kwangu wewe ni icon
Story za icon, kwanza weka mbali Femi one, mukwa nimekutamani
Okuongo umeanza kunichocha
Azi
Nisho, ni wapi uliniona
Femi one, we unibamba Kwa Instagram nikichekizo mapaja
Okuongo na kitambi utawezana
Utawezana
Nikikupea utawezana
Utawezana Manze Femi wa nikikupata Nitakupenda kavile napenda tambla
Okuongo na kitambi utawezana
Utawezana
Nikikupea utawezana
Utawezana Manze Femi wa nikikupata Nitakupenda kavile napenda tambla Iko, haga yako iko Naipenda kamke nyumbani na mwiko
Meja umeanza kuniflata Unataka kunikula kama plata
Iyo kifuwa nataka kuichambua hey. Minataka kukulamba mbako shundo kupumua
Kidesign umeanza kunibamba Nikikupea usiende kutangaza
Iyo ni siri
Wazi
Kapi namba Sitambia mtu sitambia takinkaka
Haina noma leo utanikula Lakini kani ndogo usishinde ukikuja Okuongo na kitambi utawezana
Utawezana
Nikikupea utawezana
Utawezana Manze Femi wa nikikupata Nitakupenda kavile napenda tambla
Okuongo na kitambi utawezana
Utawezana
Nikikupea utawezana
Utawezana Manze Femi wa nikikupata Nitakupenda kavile napenda tambla
Oh baby girl stand up and wind your waist With your big gummy wind your waist Oh yeah
Your head bumping, he keeps your feet moving. He's the life of the party. Follow at DJ I Kenya.
Flow makes you beba, nakau nataka investor. Flow na pendeza, chupa kavidia desk. Miniska te leather, keep enje buchi texture. Sifa kwa ebeneza, javile unatutesa. Na flow po solo mam, na unani follow hand. Sudikai, nyingi nga idinade, akorohan. Anamanyo pesa, jabondo, gilwango molo gang. Ayetch malich, mkono ni kaza bolo yang. Kwela kuambia niki na ambalulu. Neza mchonge ya miti kashaka zulu. Na flea na onge ya fiti na kana ote ya kwiki. Apo kingojia misi na kuanganduru. So wind your waist to sipime Nina moto na wendo wafa wizime Kama wewe bado sija mwona mwingine Usipime, iko nine
You're kicking with the best of the best
pambana. Ilanze kimajanga lazima tu wanene. Wanajifanya wanapenda hao, ila wanadidimiza hao. Wanajifanya wanapenda hao, ila wanadidimiza hao.
Kwa celebrity Kenyan kujitolea, yeah. Kwa apologize ya watu haujakosea. Kawa ni msofti utasema na kuonea. Kawa ni mjanja itabidi umezoea, no. Watakutusi ndio ukachi na wacheki. Wakisha kutusi mara that hawasepe. Udaku inapigwa na kasheshe. Kianguka kwa sakafu unapiga ngwa mateke. Kukuwa celebrity garama, jua kisha kujua ni lawama. Bahati ya kianza alikuwa mtoto wa mama. Sai Twitter megeuziwa yeni mtoto wa Diana. Hakuna uruma siri nkulenga tu. Cause if it don't kill you they nakujenga tu. Babado kuna fanzo na kupenda tu. Azaidu sijali even though vile kuenda boo. Si neutral simple boy ka kila siku. But Kipchoge akivangua the same na msifu. Inauma kupambana na hizi issue. But brother usijali wezo ya hizi
vitu. Naona mwakasa ila awajui nyuma yetu kisa kinene. Kimi tunapambana ila zili majanga lazima tu wanene. Wanajifanya wanapenda hao, ila wanajidimiza hao. Wanajifanya wanapenda hao, ila wanajidimiza hao.
Baby this a yashi na shita. Baby this a yashi na shita. Baby this a yashi na. Baby this a yashi. Baby this a yashi na shita. If you agree, mama laton. Party two, at party one. Party two, at party one. I go fit to change your catwalk and change your life joint. Every day not to enjoy. Open and close like a laptop. Them I know they come soon. Back on the music. Make my eye too. Many girl get. But now you I want to. Baby this a yashi na shita. If you agree mama laton. Party two at the party one. Party two at the party one. I go fit to change your catwalk and change your life joint. Every day not to enjoy. Open and close like a laptop.
In the air, baby. I know you want the fancy wedding, yeah. I don't call Beyonce and Jay-Z. Then go come sing for you, my lady. Oh, yeah, baby, oh. I know we met yesterday, see, girl, you know my town. Plenty girls on my phone, but now you are the answer, yeah. I'ma show you know, say your love, be the cool of my temper, oh, duh. I go give you my life, oh. Before you wake up, my mind is made up. Baby, let me love you, love you, love you. I know go mess up, oh, baby. Before you wake up, I done the love up.
Where you go, go, go. You don't go ever go solo. lobster, salmon and pasta. Love is a medication like a rasta. Take you to Alaska, Jamaica is after. Tony Joshua for your love, mother boxer. Only Gucci, Gucci, yeah, yeah, yeah. I be your lover and your fire, yeah. Say nobody can be bring this fire, yeah. My baby lover take you out, yeah, yeah.
Baby, why, yeah, yeah.
Kimegeuka kidondae, usichanganye na ndele mwenzako nitakondae. Ninapenda navyo sisimka, nikipitisha ulimi adi kwenye ziwa. Bibi pinuka, migu kichwa chini na changanyikiwa. Tena usiku siya tulali, nampa mambo adim, adim, adim. Sio kimoko chali, mikono ipo kwa sim, sim, sim. Ongeza feni mama na sweti, tuchuane kama kareti. Ngololo malewa shaku shaku, siku rikodi mini jeshi somu ijaku.
You want new partner?
Ni soso mole, nina ninginia, kumarati ni popole.
On the beat.
Kiru chungu, nipete na baba ni uwe. Nina kuzimia, sizinguwe unisumbu wewe. Kitu na boxi usiku nipe shoti ama ishike magoti nileweshe mkomboti. Oh, mimo zako imeshankolea my baby boy. Oh, ukenda zako minta nyongonyea. Oh, mimo zako imeshankolea my baby boy. Ukienda zako minta nyongonyea.
Acheliza. Baby unapenda vya giza giza kama ujanizowe.
Achajua liza
be. Manara haya kuingiza ujue inapotoke.
Acheliza.
Unapenda vya giza giza kama ujanizowe.
Achajua
liza be. Mgoni ya
robo.
Hila. Ni hile siku ya kukula bata. Kula bata. Tembea kama bata, ringa kama paka. Kama paka. Ulizaliwa leo umeongeza ladha. Ah, umeongeza ladha. Kata yako keki kula kisha pakwa. Kisha pakwa, yeah, yeah, yeah. Each day you better feel nice. We celebrating your birthday. From sunrise to the sunrise. It's a party after party. Kilo, kilo, kilo. Vinywaji kwa kilo, kilo, kilo. Zawadi kwa kilo, kilo, kilo. Yeah, 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 yeah. I'm happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday.
Every day,
time you need my baby to call on me, close to me, yeah, yeah. By the time, when you wake up in the morning, man, I did
by your side for real, make you fall for me.
Oh yeah, yeah. Choro, 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 yeah, choro, 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 yeah, choro.
Nobody wanna give, everybody wanna take. Fine, fine girls want to get 1K. Talking loud want to follow 1K. Onion booty want to make 1K. Oh yeah, totori me one time talk. Totori me two time talk. Totori me three time talk. Totori me four time talk. Oh yeah, totori me one time talk. Totori me two time talk. Totori me three time talk.
African girl, they come and up in my bima. You know me, I really wanna take you for dinner. You know me, I get the money, passion a pita. For my area, they call me Godzilla. For the bond, when they young, pata pata. If you got a chance, make sure say you bitter. If another nigga want carry my senorita, I go chop on life, say nah, say move it down.
Bad boys like you, I like bad boys like you. Ooh, yeah, boys like you.
The love in a shinidia. Biggie back away, they make a bad man shot aroma. Philomena do the dirty wine for the conga. No fit to leave you for any reason. Mm-hmm. I want to invest in your body, I want to invest with my money, You know say now you are go marry, How many picking we go bunny, This our love no go funny, Me I no go play with my shoddy, Anytime I look at your body, Yo, you they make me the honey, Shawty, yo, your body make me go down low. Waiting I go do without your love, African girl, they come and up in my bima. You know me, I really wanna take you for dinner. You know me, I get the money, pass in a pita. For my area, they come be Godzilla. For the bond, they money down, pata pata. If you got a chance, make sure say you bita. If another nigga want to carry my senorita, I go chop on life, say na se movita.
Bye.
2 seconds, everything done bust. They cannot love a girl for you, nah, man, am I too cost? She asked me, waiting, I love for life. I said, waiting, no go touch us. So, every day, nigga, see my mama smile, that make me the bumper. So, ooh, yeah. Call up, pick up, call up, pick up. One beat, they can call up, pick up. Call up, pick up. Call one beat, they can call up, pick up. Call up, pick up. Call jam me, they can call up, pick up.
Yes,
call up, pick up. Call. They me say she like to dance a zonto, I don't like make you conto. Baby girl, you the mommy, don't know. Baby girl, you the mommy, don't know. She said she give me ghetto love and tell me say I really, really don't know. I get a girl, she the mommy, don't know. I get a girl, she the mommy, don't know. For your matter, mo fo, 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 mo fo. For your matter, mo fo, 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 mo fo. For your matter, mo kumawo, fo, 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 mo kumawo. For your matter, mo fo, 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 mo fo. My Adam, my game is special love. Mama gave me your lolly. 50 bottles for my baby, my lolly. 50 syrup for my baby, my lolly. Ooh yeah, ooh yeah. See my baby, the game is special love. Until the night, me your lolly. 50 syrup for my baby, me your lolly. 50 bottles for my baby, me your lolly. Ooh, oh yeah, one take a call up, call up, call one beat, take a call up, call up, call one beat, take a call up, call up, call one beat, take a call up, call up, call up, call up, call up,
Chingri na
nikikupa mpaka moni. Nikipekenya pekenya nisiwai nichelewe. Kikuchumu mdomoni, tachi tachi kiononi. Nuna tekenya tekenya na kufanya ulewe.
You must see chocolate monster. So I contemplate on that. And baby better write for me and show me that you're mine. Oh, oh. I'ma go downtown for ya. Call your king, put the crown on ya. And baby take your time with me. Let's flow like river now.
Apa, asa show me le kitu amekupa mama. Embuchu tama kama inazama. Nikupige chenga kwa dana dana. Tuwafunge kelele.
Yoni usiku mchana. Jua kizama tuanze kandana. Konyeshe kila menipa mama. Tuwafunge kelele. Mana wanao
kama unacheza isoko. Oya, binyuka binyuka basi isoko. Oya, ya, ya. Fanya kama unacheza isoko. Oya, binyuka binyuka basi isoko. Oya, ya, ya.
gitani na hizo chuchusa sita ni uchalaze kama gitani kasi shuka shuka down low.
Them and them not them a kia match me. Why are them wako kia getting up for me?
Yeah.
Drop it on nicely.
What are you stopping at this thing?
Everything I read.
That mean it's candy apple red. I'm Barbie, this was Ken. That is a Fendi fact. I'm with a 100 max. Oh, this is custom made. Donatella sent me that. They call me Shorty's a mega con. It ain't about the race either, it's the marathon. I put the squeeze on him, throw up the bees on him. That clapping on it, Hercules on him. My name is Batty Batty, I keep it tight for Zaddy. He keep it coming, he ain't even dropped the Addy. Trunk in the front, I need a blunt. I own my own Moscato, we getting drunk. Fill up, baby, fill up.
Call and shout and ball out fi uno. Kingpin a fly the G5 just fi uno. And them a dedica them wish them fi uno. Like a bad girl in a the place, yeah. Fire.
Bad girl in
a
the place, yeah.
001.
And then I up and then I up and the yeah. Panda now your girl, panda yeah. Panda yeah. Let me see you sit it up and just sugar now your sugar now your girl.
Tú me tienes loco.
tú me tienes loco, tú me tienes, tú me tienes loco, loco contigo. Yo trato y trato, pero baby no te olvido. Tú me tienes loco, loco contigo. Yo trato y trato, pero baby aquí yo sigo.
Okay, okay. Mami, tú eres una champion, rampa pa pam pam con un booty fuera del hogar. Una cintura chiquita, mata la cancha, tú estás fuera lo normal. Tú lo bates como la vena de abuela. Hay muchas mujeres, pero tú ganas por pela. Enseñando mucho y todo por fuera. Tu diseñado no quiso gastar en la tela. Oh, mama, tú eres la fama. Estás conmigo y te va mañana. Cuando lo mueves, todo me sana. Eres mi antídoto cuando tengo ganas. Oh, mama, tú eres la fama. Estás conmigo y te va mañana. Cuando lo mueves, todo me sana. Eres mi antídoto cuando tengo ganas.
Tú me tienes loco, loco contigo. Yo trato y trato, pero baby no te olvido. Tú me tienes loco, loco contigo. Yo trato y trato, pero baby aquí yo sigo.
Follow at DJ I Kenya.
Jaja, with your sexy body, Carolina. For your love, I go fight like John Cena. Atakama ni kiwa nguvu sina. Kupe kila kitu,
oh, baby.
Mchana kwa siku,
oh, baby.
Tufanye mavitu, baby mavitu. Kupe kila kitu,
oh, baby.
Mchana kwa siku,
oh, baby.
Tufanye mavitu, baby. Vitu, baby. So take this long up a wine.
Jaja, yo puti jaja. Jaja, yo puti jaja.
No, no, no.
Jaja, yo puti jaja.
No, no.
Jaja, yo puti jaja, baby. Jaja, yo puti jaja. Jaja, yo puti jaja. Jaja, yo puti jaja. Jaja, yo puti jaja.
Kamini pequeña, pequeña katoto. Kamini pequeña, pequeña katoto. Kamini pequeña, pequeña katoto. Kamini pequeña, pequeña katoto.
Kamini pequeña, kamini gusa kunako. Eh, kunako. Kani pekenya, kame nipofua macho. Eee, macho. Kanafanya makusudi, kama kataki pipi. Kanafanya na kwenda rudi, boda boda piki piki.
Kani pekenya,
kani pandesha midadi. Nikimuona beki azikadi.
Kani pekenya,
moyo mpasuko radi. Mapigo mbio bila ya idadi.
Kani pekenya,
chepula kela nikiminaji. Mtoto nani malizia mtaji.
Kani pekenya,
kili kwa kiasi chaji. Tatapa tapa kama mfamaji. Teke tekenya,
tekenya.
Kani teke tekenya,
tekenya.
Haminishika kwenye paja,
tekenya.
Na mtaja taja,
tekenya.
Teke tekenya,
tekenya.
Kani teke tekenya,
tekenya.
Haminigusa kwenye kwapa,
tekenya.
Yani mara uko mara hapa,
tekenya.
Kamini tekenya, tekenya katoto. Kamini tekenya, tekenya katoto.
Kama bahati sana karawe, nimeipata kwako, baby. Usini chukulipua, mamaditeti, baby. Mti mwema nipigwe mawe, sababu yako, baby. Wapinzana nanichora, na minauna. Nimeipata, nimekwisha, haina utata kukubisha. Uje tukwe mapipa, tule bata, delisha. Haina majoto, haina. Kule mafoto, kiaina. Nikuvishe pete, faina. Baby, we wa moto, wa moto.
From Islando, ni mkidiwa. Ile utayaki na kidiwa.
wow. Na mi chapa inasinzia Kinisaka niko busy ma wana ni rank zaide shaba.
Shaba
Niko juju zaide jaba Vile yu basti na kapoa kwa waistline Ata singe kuwa msani bado singe waistline Na all eyes iko kwa uyu dem All night niko mabubu
una du nini badai Situenda hivi ni kushoki tu Ni kushoki tu Tuende hivi ni kushoki tu una du nini badai Tuende hivi ni kushoki tu Ni kushoki tu Tuende hivi ni kushoki tu
Kwa na ofa juzi Ati mutafanya nikai kama chungli Ati mutafanya nikai italiano azuri Ati kuna venye eyelash zenyu ni mwavuli Ati pata pesa njota juama na sabuni Usipake foundation ukana vumbi Kuna dame anachanga changa Ana buy makeup ya kupaka paka Kuku kuku manga manga Turi turi dara dara
Zero rainbow ni makeup Ni makeup Zero rainbow ni makeup Si urembo ni meka Ni meka Si urembo ni meka
Alexis on the beat
Kenge veru echa Okeo mina chara Jaka were jamiendo gara Jaka were jamiendo gara
Atoti Tingisha tingisha izo diaba Atoti Tingisha tingisha izo diaba Namisha hiyo kitulia
Atoti, yengoga, yengoga Atoti, nyonoga, nyonoga Atoti Atoti, atoti Beleng, beleng, brr, bang, bang, bang Downing, scotch and Hennessy Kidogo nasikia odi ngong, ngong, ngong Ameiva acha fenesi ah, leo ni mechi ah, niite Messi ah. Ukitaka mamu taipata Ukipata je utaikata Monica, 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 Monia
Atoti, tingisha tingisha izo diaba Atoti, tingisha tingisha izo diaba
of the best
Kuru mushu para kasha kuru kukung kung Sandi lako limeni kamika kutu Limeni shikani nesema tumasutu Karibia chaptuno nipige mabutu Zungu shie wendo, zungu shie wa 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 Ntakanya na wendo, ntakanya raka Ntakanya na wendo, ntakanya raka Ntakanya na wendo, ntakanya raka Ntakanya na wendo, ntakanya raka
Chibobo wangu, mhodari wangu Chibobo wangu, mhodari wangu Siwezi kukatana kupenda na bado na amini Siwezi kukutenda kila day bana mi bado na kuwaza Umefitro yangu bado inakuwaza Kukutex banda ndolepua ni mablanda Kuchapa wera daily kungangana kwa vipanda Ulinipenda mi, ata kulika jana Ata ulize mi, siwezi kukukana Ulinipenda vile tuki manga chapodondo Wakati sinado nikibishana na kamongo Tony ukipita na maboy, wana dance Nazidi kuwalenga ndo iweze kuwa pain Siwezi kukupima we, siyo mama pima Itabidi nikubebe tu kabegani Siwezi kukupima we, siyo mama pima Itabidi nikubebe tu kabegani
Kuru kushukara kasha kuru kukungu Benzi lako limeni kumika kutu Limeni shikani nesema tumasutu Karibia chaptuno nipige mabutu Zungu shie wendo, zungu shie wa 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 Ntakanya na wendo, ntakanya
sikipei nyama na kikitai nyama kwanza msupa kaza kaza apotai nama na sakatei nama sikatai mama leo kamari mcheza rungu apotai tana goma na kukembea kwa kitu choma taina washa kibiriti chona kani fimbo ama mitu tonya kani kubwa na ikuliki koma na kukembea kwa kitu choma taina washa kibiriti chona kani fimbo ama mitu tonya kani kubwa na ikuliki
chungu
iko madao
na mimi nataka
chodora sasa
buzz big man buzz buzz big man buzz buzz big man buzz big bang 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 bamboo buzz big man buzz buzz big man buzz buzz big man buzz big bang 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 bamboo
mekucheki toka zamani tunataka nadhani mimi ndio dunga kama daktari na baki ndani kwa ndani yaje kwa ndani na baki ndani kwa ndani yaje kwa ndani na baki ndani ambapo anapenda ngama deni kanku kata na kata ngama heni ambapo anapenda ngama deni ambapo anapenda ngama deni ambapo anapenda ambapo ambapo anapenda ngama deni kanku kata na kata ngama heni heni staga na kimedi bedi staga na kimedi bedi ni ujali ganji na ladies ni ujali money so nataka meni meni staga na kimedi meni staga ni kimedi meni adi staga ni kimedi jama jo umededi ama tu umebleki na umenoki wendi ama pia na beki saa ngoja nianze kukata keki na when kaka bambe jujo hauna class ninko na mane nipate kwa ba cheki ni fane umevaa kama fiat fiatu madhare badae ni fane
iwiki ni nasikia kukataka keki nasikia kukata bado he ni vimepedi round moja aniseti piri we mrazi pigwa ting ting yeni diva na nakatika na chupi ringi kiruma weki chumbi zikishika mina washanga kihudi ringi kiruma weki chumbi
ambapo anapenda ngama deni kanku kata na kata ngama heni heni staga ni kimedu bedu staga ni kimedu bedu ni ujali ganji na ladies ni ujali mani so nataka meni meni staga ni kimedu bedu staga
Fresca te banga 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 Fresca te banga banga Fresca te banga banga Fresca te banga banga Fresca te banga Fresca te banga Fresca te banga 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 banga
People like Amanda Wilson you le please fire ban oui ma MFM hypocrite shot it gang hypocrite fais café banga tic tac 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 fais café banga tic tac
bad girl ka create you be bad girl ka create you be bad girl ka create you be boom boom bad cafe bad man digging bad girl ka create you be dance all shot a man cut chak bidim douce mon monsieur ma en pack a fun fes cafe boom bam blackatam ey voleta son a badaman
fes fes cafe banga tic tac fes cafe banga tic tac fes cafe banga tic tac fais banga tic tac fais café banga tic tac banga banga tic banga 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 tic banga 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 tic banga tout dedans
Them going think we sexy, nah. The way I grip on your life, I know a whole lot on your life. Them wine think we sexy. Them wine think we sexy. But I just wine, we are wine, we are wine. And them think we sexy. Make them think we sexy. But I just wine, we are wine, we are wine. And them think we sexy. Them wine think we sexy.
Every time you stop me up, it's like zoom, 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 zoom. Girl, where you get your body from? Me want to touch your body. Zoom, 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 zoom. All eyes on you when you are shaking. Wake them up, girl, shake up your body. Love how you whine, girl, you're full of the energy. Wake them up, girl, shake up your body. Love it when you go down and whine for me, baby. Wake them up, I hold up. Girl, I something that me love it when you do that. Wake them up, I hold up. Girl, I
follow up. At DJ I Kenya.
Call me on the phone and nakuja getu. Nataka kuja getu. Anajua napika gafu tu special. Special for you bro. Ewe unanizi maga michechetu. Tuliza akiri mentu. Ukinipa usiku nipepaka kesho. Kesho, kesho, kesho. One time. Show me what your mama is ya. Two time. I put up my money. You
need a gun to go baby, you been met you.
But you know I like it.
Need a gun to win the shell, Tim Baker, nigga.
You know I like it. Need a gun to go baby, you been met you.
But
you know I like it.
I give you everything when I do my things with you.
You know I like it.
From the heart of entertainment, this is the number one party poker DJ. Everybody get turned up all the way. And don't stop until you work that funk out.
He keeps your head bumping. He keeps your feet moving. He's the life of the party. DJ I.
Mamacita, where you at? I've been trying to reach you. So put up, baby, can I see you? I'm down to meet you, holding me, you were controlling me.
Mama Sita, where you at? I've been trying to reach you. Pull up, so pull up, baby, can I see you? Down to meet you, holding me, she want control of me. Mama Sita, we could bang, we could blow the speakers. You could be my pizza, Nisa, Senorita, Black Selena, Miss Anita. I can get you pink ice like it's Easter. Say your boyfriend, I still love pizza. You could take a pic of the Mona Lisa. And I like a big butt like Go Amiga. Me and YG, that's the only feature. If you suck a nigga up when I say Eureka, we hit Cipriani's then Socialista. You can get wifey'd up for the weekend. On one with me, she on one with me. Holding on me, she want control over me. You said, T-Rob, boy, you got everything. Not everything, cause it's you that I need. Mama Sita, where you at? I've been trying to reach you. So pull up, baby, can I see you? I'm down to meet you. Holding me, she want control of me. Mama Sita, where you at? I've been trying to reach you. So pull up, baby, can I see you? I'm down to meet you. Holding me, she want control of me.
You see that gal, that's my one. Anything she want, I got to buy one. We just like chilling on the night one. We should have a couple babies, they'll be bright ones. I'm just like trying to be an icon. I'm trying to eat the cake with all the ice on. Anywhere I go, I get it popping like, whoa. Happy I can find one. Because that gal of my one. We're not looking for a sly one. Because that gal of
my one, yeah. Ain't looking for no shy one, no. Rose for me, oh, baila mami, oh,
Ni yako na maji tunakata juu yako makuki na makeki ni zako weka mtu na karo pitanga ukikata kata kata kere tu kata kata usiogopi leo tunapate watu wokote kata 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 kere tu kata kata usiogopi leo tunapate watu
first thing in the morning when I wake up for life, look in the mirror, say bitch I'm the best, 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 way too blast, 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 bitch I'm the best, 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 way too blast, 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 no matter why I try, 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 you can never be me, never I,
clot worldwide, wide. Never had to pretend, 10-10. I'm a 5x2, that's a 10-10-10. Never ever beg friend, friend, friend. If they're not with me, me no worry about them. Whoa, blind man can see it. Whoa, so every day I repeat it. I say, first thing in the morning, when I wake up, thank God for life. Look in the mirror, say, bitch, I'm the best, 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 best.
Shalowa tepete, 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 tepete. Nikuvike na kapete, 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 kapete. Nimeshalowa tepete, 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 tepete. Nikuvike na kapete, 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 kapete.
Listen.
Simba babala, Chibu babala, Mondi babala, Zombi babala, Magufuli babala, Makonda babala, Wasafi chamala.
Boma kumboma ni koko koko, leo ndani twakesha bobo, wata sambazia koko moko, moja baridi moja moto.
Mechoka eti, mnataka lala, tungi limezidi. Tuzime muziki,
sapende gisambu gile, sambamba, apo vipi na bamba, ino gile, inatamba, basi chani kamusamba, eh.
Wataweza kweli, kushindana nasi, atawa kiungana, matusi kututukana. Dangote babala, Simba babala, Chibu babala, Mondi babala, Zombi babala, Magufuli babala, Mwakiembe babala, Wasafi jamala.
Ati Selema, Ati cha Selema, Mambi nyengema, Lishimo metema,
Amefosibifu mselaleko,
Tumekwepa.
amebaki masono neko. Kwanza kuja kati, kisha kuwasha, cheza kama monkey, kunjo kidangi dangi. Hey, tumewachapa
kidude,
akishomoki
kidude,
kimewanasa
kidude,
wana tapa tapa
kidude.
Chiseka robot tena, 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 chiseka robot
tena. DJ Mike
Inox
Zubano Kakatsi
Platan.
Osali no lokote, otoki no kutute, na pete kaka bongo, yo beba pesa ya. Yo beba pesa ya.
Cleopatra Mukula.
Ase, otele minona kwe, osali no lokote, na motoki ya chibude, wataka ulewewe. Yo beba pesa yo. Yo beba pesa yo.
Les pacificateurs jusqu'au bout, Vital Kameni. Yuma no gagati, zoba no gagati. Yuma no gagati, zoba no gagati. Oh LK, initiative plus. Toza golia, toza gomela, to yena programme. Lije, 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 te yo beba peza ya. Yo beba peza ya. Kilo Burunda, Jean-Paul Bichweka.
La haute dame Elga Elegance.
Yo pe bafouta yo.
Salomon Ben Salomon.
You man no gagati. No zoba no gagati. You man no gagati. No zoba no gagati. Le MVP, MVP Serge Ibaka.
Okay.
Oh yeah, Sukuma. Ouais, Simba na washa moto. Sukuma. Ambia walale watoto.
Basta chesa shubaka yoko. Sayoko. Yani kambo na chambadoko. Moko moko. Wape, wape,
wape.
Nasema wape,
wape.
Wape, wape,
wape.
Sasa wape,
wape.
Swame takasha,
wape.
Komesha,
wape.
Yuno ya kwenye cha,
wape.
Nongesha,
wape.
Zoya, matega, mikono juu. Yambu jusha chini. Yeta tena juu. Juja kwa kiuno.
Tuna nyatia nyatia. Zaku nyatia nyatia. Tuna nyatia nyatia. Zaku nyatia nyatia. Tuna nyatia nyatia. Zaku nyatia nyatia.
Excellence ZK. La fondation DNT.
Mon vieux.